Tomeko pene bail na kapapula umano no mugakire shwandiko atena ofu sambieko custom na kuenda giliro tatena na kubawa sangwao mwakubula ekanto ya mbuka tusalumi omulungi jakolera era bobo omusanzo mukamba nti nasobero ebikambo oya tabazo lumunkuli zera ntita abantu okweyisa batyo batabuse nnyo nandibaddeko n'abalala abeunaira ne bataba mikwano gyange ddaladdala nesitaani ono asobola okutabaza atyo obukyayi kulyewa buganya okwagala nze saalina musango gweye okuneetamu aty alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye zezaali ngambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mbulira nkyamwagala okuneetamu aty alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye ave ku ngambo omusanzo mugamba kukyokwetonda sitidde tewaba waliwo ekyekakasa naddala mu ekyo ndi musobya ensobi zikolwa bantu balamu nezigonjoolwa abantu teziramulwa bwezityo kijambula mu nsi teryatuukiridde wente baluwa mpandiika wakati mu bwetowaze akagululeko ku ndowooza nze sirabawaawo nsonga nnyo kyenye ekyo kyasingiridde atyemula atya bwakyo gwakawala ng'ogwagala enzi gukyamuliwala nsabye bw'omusanga omugamba titusisinkane mwewantu eneewaffe obanzijewe tunyonyolegane muntu ku muntu ambuulire nange muyitiremu siragidde bulagizi nsabisa ttembe kubanga nze nkyamwagala bakyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu aty alimba nnyo n'okusalawo gwenkuwakanya sirina musango kwe ezo zaali ngambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu aty alimba nnyo n'okusalawo gwenkuwakanya sirina musango kwe ave ku ngambo kuzuzali mwogere mwechola wotya ni mwetege fokwe yogerako kubasha nanga sikimanyi ate mpulira nja mwagala omwana namwe mumumanyi chafwa nesalawo ate kusawe neva nyuma omulungi lwakyamvuddemu ajakuba akoze bubi abeera alinda yewe twataka okwesigangana ddala yanca yabalala enneemalizo y'omu nangumya ngaalayira awo nedda abeera alimba bwentyombadde nsaba busabi era nga ngamba siwaliriza kubanga tomanya wandibaawo k'engeri endala emitima getukyukakyuka netusalawo mu ngeri eziyawukana wakati mu kumalirira emitima gisalawo engeri empya naye ng'ono nkyamwagala mbadde mwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ezo zaali ngambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kwe ezo zaali ngambo abe kubatayiza ebigambo sikwe mulundi ogusose bino byombira balunye kiri mu butonde okukyayibwa olaba ensi yakyawa omununuzi awataali musango neemugalulira ennyondo nange wakikakasa nja kugema mukama yasooka okugemula ne bukyate ng'agabulula yakyusa emirembe abamu netuubisibwa embeera ng'ateeyo omulala awo wafunidde emirembe si buli mutono nti abeera bubi naye ebeera embeera tebatera okungeyageya mbw abakyala mbalibaga naye kwono sirina musango ndina mwetegefu okweyogerako kuba kyannanga sikimanyi n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ave ku mambo bampayiriza bankonjete nzerambusabusa wakakasa nti ampekulira mazima kaleese engambo lwakyamalirira okutuga entegekero zibaddewo kitalo nnyo eeliire